sigala munze kuba obulungi bwasigala mukwe lwesikula byempulira nga mpunze unze oli munze buli kawuka sendika wuku oli madala gange wenzika kanyambuka bulungi wano mwana lyeddagala eddagala erimponya balala mazima kale ne buba ngunjagala ali omunsi kyalama balala bulungi wano mwana lyeddagala eddagala erimponya balala mazima kale ne buba ngunjagala ali omunsi kyalama balala buli obulamu obunyuma mbulese nakana kalabu ku kalise buli akuwala niyo mulete nabakukwani yo balupi wafunye shuwa olikupiwa akawowo ku mazigasuwa mulina kibulamu ze gumbulamu ne bonzi janja basiwona tumirwa mukwano gw'okunyuma gwe musawo tovawo bulungi bwono mwana lyeddagala eddagala erimponya balala mazima kale ne bwo